Kababaje umutima kasindura amaguru inzira yambanye ndende nkomeza kurwana n'umutima nagerageje kubivamo none nsanze ntushaka this way oh kakajwi kawe ndumva kacye nkorora nanjye yakikiriza ikasa nk'indirimbo mu matwi yanjye na 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 kweza baby.